zidi to place wana pigo baridi mpes wetu shahidi mwenyezi
wana wa modeva mogote nitaenda tusafiri together me and you nenda kupenda paka kufa mahaba kutwa kuchanja wachawi waka iso mutamba forever me and you.
Shikamo, shikamo, wadi paraga zangu, baby, give me more.